There are some places, there are some people, there are some situations, there are some scenarios you were in before. Inezekani 40 years ago kama Musa. Inezekani just 1 week ago. Inezekani just a month ago. There are some businesses, there are some doors, there are some rooms, there are some places. Nimetaja vyote, places, people, ideas, kila kitu. You were once there. You lived there, and maybe ni kitu ambacho kipo within your family na vitu kama hizo, and then something happened, ikabidi uachane na hiyo kitu, ikabidi uondoke nayo. So here the Holy Spirit is faithful. I'm not talking about vitu ambavyo haviko kwenye context ya Mungu. I'm talking about vitu ambavyo viko vinavyoenda kukamilisha kusudi lako. So God is calling us this month, and from this month anatupa neema in the grace to return back. This time around, not alone. Kwa sababu Moses didn't go back to Egypt kwa neno lake. Hakuamka akawaza, all right, let me go back. Nope. Mungu alimpa kurudi. So he was returned back to Egypt na uwepo wa Mungu with a purpose behind. What's the purpose behind? The purpose behind was salvation.
Hello, welcome to Sikio Podcast.
This is a platform that allows you to be heard and for you to be an ear to others in every aspect of life. Welcome on board and let's do this!
Hi guys! Hello! What up? Actually, I wanted to say what up, and then I wanted to change because I've been saying what up. And then I didn't have any other thing to say. So I'm like, anyways, by the way, I'm going to have to greet y'all kwa sababu siwezi nikaanza bila kusalimia. That's a fact, actually. So hi guys, how are you doing? Mwezi wa kwanza tumemaliza, I believe, salama. Mwezi wa pili tumemaliza, I believe, salama. Naposema salama sio kwamba hakuna ups and downs. Hakuna ups and downs, but salama ni kwamba through those ups and downs you are still standing. Hata kama you are standing, you are shaking like this, like your knees are shaking, but you are still standing. Na ndio maana uko hapa unaangalia this episode, unasikiliza this episode. It's your girl Benda Leifard. You can call me Benda Baba Leifard. And happy new month, the third month of the year, chapter 3 out of the 12 chapters. What a grace, what a favor. You know, Mungu ni mwema sana 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 sana. Thank you so much to our team who are behind the camera, SR Studios. God bless you so much. Tunawapenda, tunawashukuru sana kwa moyo wenu wa kuendelea kuwa na sisi. Asante sana kwa Sikio Podcast Tribe ambao umekuwa na subscribe, una share content. You are mentioning us on Instagram. Kuna this post mtu alisema mention Christian platforms ambazo zina create Christian content, and then Fortune mentioned Sikio Podcast. God bless you so much, Fortune. We appreciate you so much. Thank you so much, woman of God, for doing that job. Gigi saying hi, and she is saying happy new month. So guys, wewe kama ni mgeni, this platform is being hosted by two wonderful women of God. That is myself and my girl Gigi. She's gonna be joining us this year, definitely. This year, definitely, she'll be joining us. She'll be joining us back, actually, because she was there. And then she was not there in the episode, and then she'll be back. So yeah. Kwa wewe ambaye ni mgeni kabisa kabisa, every month, Mungu anakuwa anatupa neema ya kutupa theme ya kutembea nayo. By the way, word of the year ya mwaka 2025 ni record-breaking year. And ukisoma, let us read that. Wakorintho wa kwanza, let me read that. Wakorintho wa kwanza, sura ya pili, mstari ule wa tisa. Kwa sababu kuna mwingine anakuwa anawaza, all right, record-breaking year, where do you get that from the Bible? Kuna watu ambao, they won't receive a word mpaka waipate kutoka kwenye Biblia. So God gave us the scripture. Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 says, however, nasoma NIV version, however, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, ooh la la, the things God has prepared for those who love him. And do you love God? Sikio Podcast, we love God. Sikio Podcast Tribe, I believe you love God. Kwa hiyo, in other words, No eyes has seen, like, there is nothing like that in the records. Your personal records, maybe your family records, there is nothing like that. No ear has heard. There is nothing like that. No mind has conceived. You know, unaweza kwa ujasikia kitu, ujaona kitu, lakini your mind, yeah, your imagination, ikakuteka, ikakupeka places. Sasa this year, things that God is doing, hata mind haija conceive. That is why it is a record-breaking year. Getting back to the theme of the month, March. So, guys, let me tell you a story. I am a storyteller, actually. So, let me tell a story. I was cooking a certain evening. So, wakati napika, nika, mimi, I marachache sana. You guys will help me. Kama ni sawa, ama sio sawa. But marachache sana, I would stay silent. And, like, nitakuwa kwenye environment ya silence. Nikiwa mwenyewe. So, I would be having maybe faith building messages nasikiliza, ama nitakuwa na worship songs nasikiliza, ama praise songs nasikiliza, ama maybe I am with somebody, you know. At times when I'm praying, of course I would be, yeah, with God and myself. But then kama napika au nahoga na nini, I'd love to have something playing in the background. So inaweza kani worship or praise, au mafundisho neno la Mungu au mahubiri, ama something ya kuni build my mind and stuff like that. So one day I was cooking in the evening, nikaa napika. I love cooking. Nikiwa naendelea hivyo na vishule hapa na pale vya kupika, nikaa na reflect. All right, February, Mungu ametupa word expand. And personally, that theme, it may reflect on my life. There are so many things that God expanded me, and like in areas I wouldn't even have imagined. So I am really grateful. And so guys, these themes of the month, don't take them lightly. Take it as a word. The word of the year, take it as your word, like your personal word from God to you. The theme of the month, take it as a personal word from God to you. Na Mungu anasema alitazama neno lake apate kulitimiza. So if he's giving a word, it means atalitimiza. Kwangu mimi expand ameitimiza for the month of February. For the month of January, favor was upon me, all around me. Favor. It surrounds me like a shield. So this month, theme of the month is, guys, are you ready? Guys, wait. So I had written it down. I don't want to miss it. Kayo, let me confirm. Namna ambavyo I know the theme of the month, lakini nataka nisome kama ambavyo it came. All right. So theme of the month, this month ya March. Theme yetu ya March inasema hivi. Wait. Okay, all right. So I was sharing it with Gigi. Kumbe nimeshare naye with V and guys. Just bear with me. Just. I had written it somewhere else in my phone. I was checking where I had written it down with Gigi. Kumbe I had shared it in a voice note. But I have it written somewhere else. Yes, here it is. The return. Theme of March. The return. Sasa hii hapa tunaipata wapi? Tunaipata kutoka kwenye kitabu cha Exodus. Exodus chapter 3, habari nzima ya Musa na kichaka pale kinachowaka moto alafu hakiteketei. Ukisoma kutoka sura ya 3, ndio unakutana na habari ambapo Mungu anakutana na anamtokea Musa kupitia kichaka kinachowaka moto bila kuteketea. And then anampa like vua viatu and stuff. Kwa wale ambao wamesoma the story, anaweza kujua. Kwa wale ambao kwa context, kwa wale ambao hajasoma bado, so Musa yuko alikuwa amezaliwa, ni Mwisraeli ama ni Mwebrania? Yes, Mwebrania. Amezaliwa Misri, akakulia kwenye jumba la kifalme la Farao, and then baadaye alipokuja kukua kujigundua kwamba ni Mwebrania, akawa na understand upande wa Waebrania. Mwisho siku akamua Misri akiwa anamtetea Mwebrania. Mwebrania walipokuwa wanagombana, siku nyingine akaja anawatenganisha Waebrania wenyewe kwamba you guys are brothers na nini. Yule mmoja akamwambia, bana wewe, nani kakutuma wewe kiongozi wetu? Au unataka kuniua kama ulivyomuua Misri? Mambo yameharibika. Musa shu akakimbia, maana Farao pia akana mtafuta. So alivyokimbia, ikapita miaka 40 tangu Musa akimbie. And then anakuja amekimbia huko, akaenda akakutana na binti mabinti hivi wanachunga, wanafanya nini, wanaonionewa na wanaume. Musa akasema, wewe unijui mimi, Mwebrania wa kabila la Lawi. Akawatetea wale wanawake, kuwatetea wale wanawake, wakapata kulishi kunyosha mifugo yao haraka, wakarudi. But the dad of the ladies are like, what happened? Lo mwai korodi. And they're like, yeah, you know, there is this man. Oh my God, he's such a gentleman. He fought for us. He chased away those bandits. Tumepata kuhudumia. And then the dad is like, all right, that story is really cute, but where is that man? Did you do anything to him? Like, yeah, no, you know. No, no, the dad's like, no, go get him. Sabu wanawake, ma unajua wanawake tunakuwa tukitendewa wema na mwanaume, unakuwa tu umeishia. Lakini mwanaume anaelewa, no, bwana, as a man, you need to be appreciated. Umefanya something like, you're not asking for it, lakini when you're appreciated, you feel good. So, yule baba akaelewa kutokana na kwamba hii ni mwanaume. Baada ya kuelewa, akasema, mtafuteni huyo mtu mleteni hapa. Kumleta, making the long story short, akampani mke. Anyways, so akawa anachunga mifugo sasa ya baba mkwe. Akiwa anachunga mifugo ya baba mkwe, ndio Mungu anamtokea kwenye kichaka. Huko nyikani, kichaka kinawaka moto, alafu akiteketei. Kinawaka moto ndio story yetu tunaikuta hapo kwenye Kutoka sura ya 3. Sasa theme yetu inasema the return. So when I received this theme, the return, Mungu akawa ananikumbusha, the Holy Spirit was reminding me as I was cooking and learning hivyo, because I was having some reflections and it didn't come from nowhere. So I was having some reflections, kind of mshukuru Mungu, thank you for this and that. And then we have another month ahead of us, please help us and stuff like that. And then I got that. And I'm like, all right, the return, the return, the return. The return of what? So nikasikia in my spirit, refer to the story of Moses. Return tunayongelea hapa. Ukisoma hiyo Exodus ambayo nimekutajia, Mungu amemtokea kwanza mstari wa 7. Hiyo inaivia, so the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I've heard them crying out because of their slave drivers, and I'm concerned about their suffering. Yeah, he's concerned about your suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and bring them out of that land. Into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, Jebusites. So inaendelea pale. Haya sasa, Musa ameitwa, amepewa the return call to Egypt. So nilitoa hiyo context ili tujue kwamba he was in Egypt, but akatoka. So right now he's called back. So there are some places, there are some people, there are some situations, there are some scenarios you were in before. Inezekani 40 years ago kama Musa. Inezekani just 1 week ago. Inezekani just a month ago. There are some businesses, there are some doors, there are some rooms, there are some places. Nimetaja vyote, places, people, ideas, kila kitu. You were once there. You lived there, and maybe ni kitu ambacho kipo within your family na vitu kama hizo, and then something happened, ikabidi uachane na hiyo kitu, ikabidi uondoke nayo. So here the Holy Spirit is faithful. I'm not talking about vitu ambavyo haviko kwenye context ya Mungu. I'm talking about vitu ambavyo viko vinavyoenda kukamilisha kusudi lako. So God is calling us this month, and from this month anatupa neema and the grace to return back. This time around, not alone. Kwa sababu Moses didn't go back to Egypt kwa neno lake. Hakuamka akawa, all right, let me go back. Nope. Mungu alimpa kurudi. So he was returned back to Egypt na uwepo wa Mungu with a purpose behind. What's the purpose behind? The purpose behind was salvation. Tukisoma it's salvation. Yeah, I would say that. Deliverance, could deliver those the Israelites. And then ukisoma this scripture kutoka ya Kiswahili, kutoka kitabu cha what's this kitabu kinaitwa Obadiah, sura ya kwanza mstari 21, nasema hivi, tena waokozi watakwea juu ya mlima Sayuni ili kuhukumu mlima wa Esau, na huo ufano utakuwa ni mali ya Bwana. So you are waokozi. Hapa anaongelea waokozi binadamu, kama like the return ambao tunaongelea theme ya this month, the return ambayo inaleta deliverance ya vitu kwa ajili ya kwamba Mungu amekutuma ili likaweze kutumikia ile purpose, because the Israelites need to be delivered from the Egyptians ili waende kumwabudu na kumtumikia Mungu. Some of the whole story mpaka anakuwa delivered. So this month, the return is the theme of March. And make sure when God is putting this word in your heart, atakukumbusha areas either kwa imaginations ama kwa what's this, ama kwa ndoto ama kwa neno, utakuta maybe na scripture na vitu kama vile. But this month we have the theme that says the return. Kwa hiyo make sure when God is calling you, Mungu alivyomuita Musa. Musa pale alianza kuleta sababu. Oh, you know my speech. Yeah, speech impediment and stuff like that. And then God akawa anamwambia, anampana punch out zile sababu excuses. Hadi baadaye Mungu akataka kupata asiye mpaka akamwambia, mbona you've got your brother. Eh, you've got Aaron, your brother, not Mufasa. Aaron kakake Musa, Haruni. So yeah, Mungu anapokuja kukupa the call, yeah, the return to that place, to that idea, to that job, to that marriage, to that business, to that kilimo, to that ministry. Mungu anapokupa the call, yeah, the return. Don't reject. Of course, it's not going to be easy, but then at the end of the day, tunajua Mungu anatuazia leo mema. Jeremiah 29:11, he knows the plans he has for us. So if he's calling you to go back to that praise team, praise and worship team, if he's calling you to go back to that choir, if he's calling you to return back, to that, if it is God calling you, you are not returning alone. And kuna sababu ya kureturn. You are not returning there. You onekana kwamba I am back, everybody. You are returning there kwa sababu cha kwanza kabisa, Mungu amekurudisha hapo. Lakini cha pili, amekurudisha for deliverance, waokozi. Wewe ni one of the waokozi, according to Obadiah 1:21. Kwa hiyo amekurudisha hapo. Kuna a whole nation that is supposed to be delivered by you returning to where God is calling you to return to. So ukiangalia pale habari ya Musa, from there tunaona the Bible doesn't tell us, it doesn't share with us the story katikati ya maisha ya Musa alivyotoka Egypt na alivyokuwa pale kwa Yethro kule kwa Midiani nadhani. It doesn't tell us. But then after the return, the Bible is telling us the whole journey ya Moses, namna alivyokuwa anaomba, he would fast, he would pray, he would partner with God, and then you see his growth, namna ambavyo alikuwa ana respond to God's calling in the beginning, tangu anaitwa, na baadaye namna anavyoendelea ku respond to God's calling. Ni two different Moses hapo. Asante Mungu, there is a group called Tujifunze kwa Musa by Mwalimu Makwaya on WhatsApp. We've been learning about Moses tangu January, na I think we'll be going all along this year. Kuna mambo mengi sana hapo, unakuta the Bible is writing about Moses. So what I want to share with you, kitu ambacho nataka kushirikisha na wewe ni kwamba, kwanza kabisa, you might have reasons, you know, kwamba Mungu, I am sick, I am young, I don't have money, I don't have this, those people hate me, ama sijui Mungu nili... Okay, so a scenario came on my mind right now. Labda it's a relationship, mli break up. Sasa mimi, I'm not sending this word forth, ili ukaende kurudiana na watu ambao sio. Nope. God is not doing that, but he'll give you a call inside for a certain return to a place, to somebody or anything. Lalosa Mungu wangu tulishacha na mtu nani kaongea maneno yote kwa mimi, si rude, is fine nini. So how is it going to be? Moses had reasons why he shouldn't return back to Egypt, but God was not having it. He provided solutions. So what I want to say, so lazima tukapita the same journey as Moses. We might feel that way, lakini so lazima tukapitia huko. We can learn. Kwamba, all right, at the end of the day, Moses went na Mungu akapata kuwa pamoja naye all throughout. Kwenye Psalms, anasema kwamba, I think it's Psalms, anasema kwamba Mungu alimuonyesha Musa njia zake, alafu akaonyesha wana wa Israeli matendo yake. Those are two different things. Njia kwamba like how things are happening, matendo, mambo tayari yameshatokea. So you can choose to be kwenye kundi la Musa, kuonyesha njia za Mungu, na tutaona hivyo kwa namna ambavyo Musa alikuwa yuko inclined na Mungu, through prayers, through obedience, through vitu kama vile. Na pia alipata persecution, wana wa Israeli walikuwa wanamlalamikia, si wanafanya nini. Kuna siku kapanda mlimani, guys, theme ya leo ndio episode ya leo, theme ya month ndio episode ya leo. Kuna siku kapanda mlimani, amepanda mlimani kwenda kupiga pao, kupiga pao. Imagine anaombea watu wanaoongoza, anashika chini, anakuta kuna fist, kuna ile, how do we term it, kuna yani, kuna shughuli inaendelea, kidigidi kidigi, watu wanacheza, nakwambia, wanakatika wanakatika, wanamkatikia nani, ng'ombe, wanasema huyu ndio Mungu aliyetutoa Misri. Moses like, nope, we're not doing this anymore. Pa, pa, pa. But so I can like it. Anyways, I just want to remind you that it's not going to be easy, but Mungu ametuahidia kwamba he's going to be with us. So the month of March, make sure when God calls you to return to that idea, to that business, some other things failed completely, they embarrassed you, but then God is telling you, you have to return here. This time around, you're not returning alone. And you're not returning just for the reason that you're biashara tu, just for the reason ya huyo mtu tu, just for the reason ya hiyo ndoa tu, just for the reason ya hiyo diet tu, you are returning for the reason ya deliverance. Like you have better and deeper reasons. You have better and deeper backup ya Mungu. So this time around, nchi ya ahadi ya maziwa na asali lazima tafika. All right, guys, it was your girl Benabu Belifa. Thank you so much, theme of the month this year. Yeah, mommy, this month, March, ndio imekuwa pia episode of this March, the first episode. God bless you so much. I love you so much. Thank you for subscribing, commenting, liking, and sharing our content, our platform. Until next time, tulikuwa pamoja. Ciao, ciao.